Woo! It's singing a pie, baby. You know what I mean? I got my man GQ on this one, nigga. They call me Cena, I'm in the house, nigga. Ah, it's more of time, nigga. I got my dogs, you know what I mean, on this one, nigga. Wanna thank y'all for coming out tonight, you know what I'm saying? It's good music alive, nigga.
What?
Give me something, nigga.
Mziki kwangu veto, fundu nafanya njitume. Pole lady unaipepeto kwa ngono bila yedume. Stuka lofa changanua izi silabi mchanaji. Mstue kocha langbi higemo kabi. Natema chema nyengemo utasema chungu. Maisha shimo sije dema lusha sarafi ya majungu. Vicho panzo na pagyawa kila neno kwa umtego. Wemswaki usena dawa wezi kuziba iligego. Nite shoto pains aka fundi chuma. Na yajua mapains baka naitwa fundi. Game naicheza kwa skills. Feki wanatoka jasho tozi mwenye sula wizu. Kinuna imekula kwako mwambi. Rice wa wasafi stamina bafula jela. Sidondoshe sabuni atachomekwa la wasela. Line zimetakata weka doa nianzishe tifu. Bongo flavor imepakatwa na kiume mnaimuita chifu.
Squeeze kuna magangsta ni masharo. Izi negumwa ni mademo na swalo. Squeeze kuna magangsta ni masharo. Izi negumwa ni mademo na swalo. Wana boogie boogie. Bele yangu na sina tanda simba kila hudi. Wame machizi it's my time. Wana boogie boogie. Bele yangu na sina tanda simba kila hudi. Wame machizi it's my time.
Iso baba star nura hapa lugha zigongani. Kunja sura toa flow za woza sura jukwani. Na mshukuru mola medula yonekani. Wachuya ngekula mana ngeni pola wapinzani. It's small town baby, paka mwanza bush if you ready. Kujuka juu ya bedi acha matusi usiniguse. Na sumbu zenye kiki chini mbavu. Na pesi za uchi kakukwa lewe kwa juu ya wavu.
Kondakta na kula kichwa biria na kuna kichwa. Maisha safari atufiki mana standi tumepita mwisho.
Kimdharau mama, talelua na bibi. Na ukisha lelua na bibi lazimu mwishim mama. Nafanya kazi, kutafuta pesa. Sitoi pesa, kutafuta kazi. Ni wazi mdundo na nesa kama iti juu ya kitanzi. Na ugopesha kani mekesha na wachawi juu ya mnazi.
Squeeze kuna magangsta ni masharo. Izi ni ngumwa ni mademo na swalo. Squeeze kuna magangsta ni masharo. Izi ni ngumwa ni mademo na swalo. Na wana boogie boogie. Bele yangu na sina tanda simba kila hudi. Wabe machizi it's my time. Wana boogie boogie. Bele yangu na sina tanda simba kila hudi. Wabe machizi it's my time.
Kwa jina la baba la mwana na roho mtakatifu. Swaga za kilo kwale na kitakatifu. Huwa sifu back in the day. Every day, every way. Wanajaribu kukopi na wacha meka songei. Rude boy, dundo nipeleke high. Ninukisha juu ya speaker kama vile nainai. I make timba riba ring. Wanna sing zika ina hip hop. Yo meka nishauvisha ring. Kita kama drums. Ileto drama ni ham ham. Tabasam tam tam. Mistari na mwaga dam. Call me meka yo meka rap. Nishaiteka everybody think about my lyrics, I'm a real maker. Number one fan, mina pita juu ya mdundo zaidi ya bwana na bibi wakiwa kita downtown. Daddy fan, wana pika mina pita kama kawa wahuni wanatishika mina gun, yeah.
Squeeze kuna magangsta ni masharo. Izi ni ngumwa ni mademo na swalo. Squeeze kuna magangsta ni masharo. Izi ni ngumwa ni mademo na swalo. I wanna boogie boogie. Bele yangu na sina tanda simba kila hudi. Wape machizi it's my time. Wanna boogie boogie. Bele yangu na sina tanda simba kila hudi. Wape machizi it's my time.
Woo! I say everybody just say one time.
Stamina. Yeah, it's my dog, yeah. Gang killer, it's my dog nigga. Joe Mega, it's my dog nigga. What? I got my dog nigga.
Woo! Nigga, you talking shit, nigga. Save your blue shit, nigga. Memory card, nigga. I ain't got time for bullshit, you know what I mean, nigga.
Woo! Woo! No one a boogie boogie. Better get from the same time. No one a boogie boogie.
It sounds so full shit, nigga.
Woo!
Y'all never seen shit like this before, don't you? How does it sound like Google? It sounds super good to nigga, you know what I'm saying? Yeah,
I said I'm in the house, I'm in the house, I'm in the house, so we're in the house.
In the house.